Yeah, it's another one, another one. Yeah, Masita.
Ninataka uambie, 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 kwamba mimi nishaokoka. Uambie, 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 mabaya mimi sitatenda. Uambie, 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 kwamba mimi nishaokoka. Uambie, 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 mabaya mimi sitatenda.
I'm a new man. Maovu nimeweka kando, enda uwa show sasa sina maskando. Mimi na yeye mchezo weka kando, uliza hata grole si mpango wa kando. Wachani change, nisiko kama kitambo. Amina ni Amina, yeye ndiyo komanda. Ni heavyweight anashinda hata Rambo. Ni life terminator, so ni the real commando.
Walisoya kunyunda nikiwa mitahani, mara kachupa kafegia zipiti machoni.
Walisoya kunyunda nikiwa mitahani, kachupa kafegia zipiti machoni.
Inataka uambie, 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 kwamba mimi nishaokoka.
Uambie, 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 mabaya mimi sitatenda.
Uambie, uambie, uambie,
kwamba mimi nishaokoka.
Uambie, uambie, uambie,
mabaya mimi sitatenda.
Samua koda meitengeneza, enda uwashu wale walionicheka. Naishi fiti kwa kebeneza, ndo mwana kila siku inakuanga ni holiday. Sina time tena kutenda mabaya, nishabarikiwa, my heart's on fire. Shetani songa, mda wako umekwisha. Nataka songa mbele juu wakati umefika. Ameni bless, amenitoa kwa giza. Milango zangu open mpaka madirisha. Baraka tele kwangu zinabisha, enda uwashu kwamba nimebadilika.
Dira 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 dira, nasinya kwamba bado mina itafuta. Ishakuwa kwangu ndiyo mila, midaily mokozi na mtukuza. Ukinyona nikiwa na imba na juwa nina baraka. Sitangoja eti niambiwe mikwake nimeshafika. Ukinyona nikiwa na imba na juwa nina baraka. Sitangoja eti niambiwe mikwake nimeshafika.
Inataka uambie, 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 kwamba mimi nishaokoka.
Uambie, uambie, uambie,
mabaya mimi sitatenda.
Uambie, uambie, uambie,
kwamba mimi nishaokoka.
Uambie, uambie, uambie,
mabaya mimi sitatenda.
Uambie, uambie, uambie,
kwamba mimi nishaokoka.
Uambie, uambie, uambie,
mabaya mimi sitatenda.
Uambie, uambie, uambie,
yeah.